Sega Flop. Melly Click. Come on. Ni mwe ni ngombwa guca akomeye uko ugenda uramenye ntibagirwa uvuye ubuzima n'urugendo kandi abaza aho bava nibo baza aho bagana dore ndumwe muri bamwe batsagira aho bataha icyo kurya nkibona nibice kuye aho nciye naho babande bankuwe kanyiwe ubo witse ikivume nanjye simba se baba mvuze byabarenze nabagisha mba ntacyo bagezeho wabibaza umunsi nzatabaruka naho nzajya nubwo mu kingota narya umwanda nta n'umwe nsunamira ntimukine nanjye nkine habimitswe tuyihuze icyo nanga n'ubwibone mugira n'ibyubahiro mugira ndabatinya reba ibiza biraza bigahita kugeza uyu munota ntacyo ndaba
ibyamvuna izakomeza nyiri ku isi nyiri ku isi
ntigize icyo nshaka nayo ibyisi byamvuna abayobye mukangota nzakomeza nyiri ku isi nyiri ku isi ntigize icyo nshaka cyangwa isuki nazikicanga kisanga niga mu buzima mbayemo hari kunshira imanza byashira n'ibigambo kira byagabanuka wisanzura umwe mu bo witse ingegera ntanganye ntacyo kurya ntakivurira wabyifata mute wabigenda mute bwira ni wowe mbaza bajya ku muhanda nawe ukaba imbobo erega nanjye sinjye wabishatse iyo ngira umugisha simba n'igasozi sinyiyumva nk'umuntu nsa nk'uwataye umutwe gusa nakira nakina nta muntu nzahakwaho namwe abanshira imigani muti nshake inka ryama nkazo nimugende mube nkazo mundeke mbanya kamwe ku bwanjye ntacyo bimbwiye ntacyo bintwaye uko byagenda kose zirwanirira
isi byamvuna izakomeza nyiri ku isi nyiri ku isi
ntigize icyo nshaka nayo iby'isi byamvuna abayobye mukangota nzakomeza nyiri ku isi nyiri ku isi ntigize icyo nshaka iherezo riza riherezo umunsi imana yantanze nzabambwe kubwanjye n'amahame remezo yanjye sinatandukira uwo n'umutima wanjye ingumba itazi rigatishe nyo sinamenye nkabimyuka mibi ngendamo aho nsitaye nawe hakubera habi wicira imanza nzi ko nawe utoroshye wamuyombyiwe n'ikidupfa wamuyombyiwe n'icyo nziza wahereye kera untege imitego nta n'uwo nturaruha wahereye kera umvuga nabi nta n'uwo nturanyurwa wamuyombyiwe woba yute
nayo iby'isi byamvuna izakomeza nyiri ku isi nyiri ku isi
ntigize icyo nshaka nayo iby'isi byamvuna abayobye mukangota nzakomeza nyiri ku isi nyiri ku isi ntigize icyo nshaka
nayo iby'isi byamvuna
nzakomeza